jo tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisare sappo go lewru utti tane 2016 miden tawali suudu mawndi yidun do kabaruji do bomoko do sekira bon kompititi wiide wattu jono hono soldats en malien kobe njeyam majjuno be badale tenen guto holitaame wattu jono terdeede mabbe den jitaama do maayo ranewo go ido kabaruji arme o hokki dun wattu jono be mbi beedo soldats sibe fuan holiti wi tambe njoliibe ka dun e tawede fu be ngaran wadde do hen honjali faabe ja yalla beedo yimbeere njoliibe na mbaraabe so tippa e mayoji di basiji di puditi ila hecci kenyan kasen hakkunde gatcha kanye asi a les régions kidal o le majju anda ka galgadre yimbele no foti keddile hen gede de fanni kulite wiide godda di uttinde ton yite kulitide manin kobe ko ya temet nayo chapantato e tato gombe leliidi alanzeri ndi kanye e mbirfitido bomako do kenyan le majju jafimbe dido golli don walde huminiide kabaru manin kobe gombe njola sekrab di won non sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedade holitinde wiide dum woni arme mali be mbi wattu jono no soldats e malin koobe njoyom keddinobe wakkati de tuna ka wada fewde e mabbe lee badale nokku no dirtedo tenengo idun leera region mopti o beedo yimbeel wattu jono tewuji mabbe jitaama do mayo ranewo go fa kebe famtade kede muhammadu samaseku
kumbani be kabaru kumpitali mangal padi membe kuliti wiide be jiti tewuji yimbeel nayo nyande talatare de e nyande aladbar de be jiti jobo lee badale tenengo ngurdido motti kilometruji chapande jene kuliti wiide dun horgul watte de tewuji mabbe sala famon heba do kulati sababu mabbe horojo mangal paden goddo dum holiti wiide nyande kikidi taratara de woni ko yiti tewuji solas en nayon dande mayo do o wi dum horgol watte sala famon heba so tawi tewuji mabbe woni ko faddale mayo to ma so tawi be joliki nyande altinerande wattu woldane jaati to tonengu tun won kuliti be wiide solas en leedi mali hebe kiddikele mayo niger prefo o jaati gondi ni o do kabaru holiti wiide jaati mande jabe fujaka do terde dido tewuji didi jita di nyande taratara de e lele wuro woturu jaadin ko be gombe le wuddu leedi ndi masa minni ko buri noga yon solas en leedi mali
be kuliti wiide kenyan dum won walde noddata dirpa wonde leleedi meedi ndi be jiide yimbe njodobe khabaruji be kuliti dum no basiji di ngadirle alan jabbino do badale tenengoto be kuliti de arme mali sami e tuno ton jaddin ko be kanyan ngadi do bonadaaji fewtude arme mali nokko do wadda tenengu sanne ka wattu jono be bi dum won yimbe le heddibe le hembe anani tewide be fuube njoliibe wattu jono ka do e tawede fu honjugul wara wadde le hen fa faame yalla be tippaabe le mayo ngona na be dartu faabe jenta mayo ngo be keddile hen kede kanko don colonel Ablaye Sidi Bo yo jado kabaruji to suudu ministre humnido kabaru solda sibe le leedi meden di komo halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
le dimanche 7 août 2016
nyande alan jeddi lewru out hitan 2016 de bondarebe chamoy do solda sen leedi mali gonnobe do lawul hakunde tenenku e jafarabe wolde ne jukki wadede fali nyaloma altina jetti lewru out de bangal mudum min kumpin non jati wiide njo e solda sen mebbe majjirimi wakkat joono kay min tajjoro wiide be diwi hen sabi yimbele tenangu e dale mayo niger jiti tewuji mawdi fuf hakunde kenya e hande ndenno ele mayo niger woni ko beeda solas njoyo njuli ko saw bini dun woni ko mi gonde e jewtude wakkati joni o
fond actuellement l'objet d'investigation
sekrabo holitindiride jana yamde hebi silimaaji tati dun studio tamani do mbay neltede mi jojji modo hellame be mala ne gal mi noddata phase facebook e twitter studio tamani holitinde wiide hecci kenyan be mbi basiji puɗɗiti kasen hakkunde geɗe ɗiɗɗe ACIA kanya gatcha nokku an woɗɗiri kidal ko yata kiloga capanɗe jeɗɗi nokku an noddire ahlal noon ɓe kollitiri wiide wattu joni annda ka yuɓɓo inɗe on yimɓele no foti keddile hen sema kanye plateforme kamɓe gondi e memdirde toon wakkati joni plateforme hayfi wiide sema waɗi tawiɓe le nokkule mabɓe noddirteɗe ahlal ɓe kolliti wiide ɓen kañu en adi fuɗɗude ɗum wonno basi du toon nokku an leɗatol tine sako noon ɓe kollitiri wiide wattu joni heɗa plateforme ɓe ɓe kayfi minisma holitinde wiide yoppan guɓe nottirton azawat ɗe jarano welɗum fo kamɓe ne soɓe gaari faɓe natal lel ngal wuro kidal nde minisma jaɓata keɗe kanko noddirtoɗo hay balla agga hamsa taw ko mo haali dow hen do faccitago Muhammadou Samaseku
fedde minisma kanɗon nadde hakkude amen e guɓal sima munni guite mum wattu no ɓeɗo yaltanno lel ngal wuro kidal nde tawene ɓe kadi minen yimɓele plateforme ɓe nadde kidal to ɓe natan ɓe ñalta ɓe gaɗa ko ɓe muuyi ɓe dondan kaɓɓoɗe mabɓe yaade ɓe dondan kaki mabɓe yaade ɗum fo no waɗe dow fedde minisma in pama el fe ko dum sabi minisma a hada min minen yimbele platform nadde kidal ton tabene mo yoppa yimbele gubal sima wadde ko muwi ngal jokolal kay nena mi faysede den no yimbele sima be ngoni jaltube so chamo do yimbele amen gombe hedde nuko aglal gondo furnange ngalu rek dalde do lawul tin sako wattu kikide woni ko wolle wadde hakuna amen de darnama batte jamanaati ne fuditi beten law fay wakati jono min ngondi hen tagal ko mi jalti kidal ko ima daraj ngada ma jati sala dawral wadde hakuna amen kedde adar ndu e gouvernement leedi mari fu ngadi bawde mun dum jati wadde so mi deji fa yotti wakati jono
wattu jono gubnodi tirtado aza wadde du hala ko kalile hen be ko liti nokku mabbe min noddirta di jahar be bi hi sa jeewi platform wala le o don nokku wattu jono be ko liti wi du sa jeele di don nokku le wakati fu platform yahan ton heddan wada bonandaji fodi e yimbeel mabbe wonbe ton be nobe ko liti wi be bi jogay di do bonandaji fu gaccha wonde wadde kede kanko noddirta almu agu mohammed yo jodo kabaruji waldine noddirta semande ko mo halido hen do foccitango mohammedou samaseku
yeron après-midi et ce matin à Jerer
e balle chakite de torraji kiwdi ngada ma fewde e yimbeele gombe e Jerer tun kikide altinere e kanye beten talater nde yimbeele gubal sima jehi tun kande ya fuf sakra amen gube perform e gacha an kat amen wadde golleji amen honno be jidiri wakat jono kay adat fuf e baka bangal bas imi do hakudam en o dabaraji kiwdi ka ngada ma ka burbe humtane hore golleji talkundu e fedde minsma e kanye jaguraga kanko woni kadjado horoji leydinde en dardi je gube de fuf ngara e kawtal nyande aljumaare nde sala tutundira hakilaji en ngade do kabar basi kidal o bangi goddo dum sala golleji lam hakundejo e kanye golleji makudi ana yawne ndeno fanangal kawtal ngal yottiminde dido titalaji fuf
justement essayer de mettre en terme à tous ceux qui procurent
waldinde no dirte franfis nabe ko litiwi ndeda walde kenya be ngadi kawtal mabbe do be jidi e balle politique de be jewti di do hen wattu jono no laamu hakkunde jo hani jinnire le sa haleedi meden didi le majjo ndeda walde be ko litiwi saaji laamu hakkunde jo dum way wadude tiidalaji goddi kasen le leedi ndi kede kanko no dirte Boubacar Mintou ko no kanko no horeje ndeda walde ko mo haali do hen do foccitango Ousmane Niali Boudi.
L'objet de cette rencontre
fanangal kawrtal famin kala do kabaru ni gondi le leedi men di hande hono joingol laamu hakkundeejo o mo tiidalla wodi do mun kanye e gingol jodimbe do laay forbadi min kolino wiide be illa arande de no wira gollete le kalda le kawrangal ni gasay dum wadan tiidallaaji hakkunde himbe min kali no dum ille de dum wada non den dum feccan himbe laamu hakkundeejo min kolino wiide be wadan baasi himbe leedi fu dum waawta nangude hakkilaaji mubbe riigol gombe do laay forbadi fuday hande gouverneur en jabbe be fu tewti no wadde dun donki bamugon haani laabude fanande capital ngaay goddidi yo gonga non neno sini dum wadama kambe diwabe kan totte da hakkeji mabbe
et de voir comment les dédommager
onon dum won dartobe maire yakou kanyo ko nande mudum leleedi ndi kede o do kabaru be kolliti wiide le nogay lewru novembre woror ndu wotteji maire yakou dum haani wadde leleedi meden ndi fu e mangal mudum wattu jono di do kabaruji be kokki dum kenyande be gaddo no batu ministre embe be bi campagne fuddan le nay lewru novembre ndu dum timmay le sappo e jetti lewru novembre ndu wakkati miniwi wattu jono be kolitiwde malinkobe ko buri temet nayo e chapantaton kanyi e iwri leleedi alanzeri ndi be ngarti leleedi meden ndi beedo malinkobe jabbitama nokku no dirteedo suguni ko dum wonon to nokku to yimbeele ngartobe leleedi ndi be kani jabbiteto njaafimbe dido goddi du yo walde humninde kabaru malinkobe gombe njola kede kanko dono professeur Issa Sako o mo wonno ton ko mo halido hen do foccitango Mohamadou Samaseku.
C'est un sentiment de devoir accompli de
wakadjun o de huyi fasane bangal faba momi ngadi o an honno jati mi ngada ima daraji sallah sakiraba amen jogonobe tiallaaji to tamara settun ngartal leedi mali sabi dun jati wonno yila mabbe kambe ko e mabbe denno a hanno min pabo be le odo anya wirfagul wakadjun o hewtu be da yimbe le ngadi dawul ngul le tiallaaji kewdi an hani min jewta kabaru cellal mabbe cuudi ministre goddi ngoni darantobe kabaru mabbe sabi suudu ministre meden muni do bibbe leedi mali ngombe cagal be ni almusataaji wirfagol mabbe denno e lewakande leedi mali ndi di itta e be mbara temede nayo e chapande taton e taton
ça a été payé sur le budget de l'état mali
alors ils sont un nombre de combien
433
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
grab jundi den jewe lune les réseaux ngadi den puddiran les cercle kuccala do be kolliti wiide wattu jono suudu humnino hono yimbeele jaagotobe wonbe tombe fa yottu yo yimbeele humnibe kabaru courant ngadi wakkati jono be gonde taccude do hono courant ngadi yimbeele be jobay ton facture ngadi mudde ko yaata lebbi tati be bi edam wiana rewa yimbeele gombe to kuccala tobe millioji chapande chapande nyaloma handelo so yurute ngardam faado duwansa do ko yaata cuudi temdre chapande joybe kasaraaji kammo kewti to duwansa to holli tamede wakkar joono kanye gonde faabireede ton nyamduuji fa yottio bidoji neban tigaaji kanye e bidoji ndiyam e bidoji od zavel ngaji e chaabunde kanye e cuddamaaji fo anle o don balligu gal musadaaji ko watta le hen ko anya fa midoji jeddi cfa se yurute ngaran timminiren faado banamba do yimbele demobe to banamba to men be ngadi ton kawrital mabbe leyi talatar jabbinonde dum won gal do kawrital wattu jono be jewti ko nokko men o wonti e sotted le lumoji banamba di be kollitiwde arande kilo an wonno sottede temdre e butnoga e wattu jono kilo warti chapande joy cfa se kirab do katte nyalo mo hande kabaruji mede dimi jewti o sanne hedade heju jame ka fa hande kedde hedade honno andirdo no do e sedde yewtere mede ana wodi wassalam.